Presidenti Museveni olwaleero lwakomekkereza okunoonya akalulu mu bitundu bya Busoga nga wakusemba mu disitulikiti ya Iganga, Jinja City ne Jinja District. Oluvannyuma ayolekera ebitundu bya Kigezi mu bugwanjuba obw'eggwanga lino. Abalala beegwanyiza entebe ya bwapulezidenti okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wa National Unity Platform baliraba mu bitundu bya Koboko ne Yumbe. Mubarak Munyagwa wa Common Man's Party ali Buikwe ate mu FDC Nasa Nandala Mafabi leero agenda kubeera mu disitulikiti y'e Bukedeya. Joseph Mabirizi owa Conservative Party agenda kubeera Maracha ne Terego. Grigory Mugisha Montuyero wa Anti agenda kubeera Kapichorwa. Ate Robert Kasubantu wa National Peasants Party ne Frank Bulira wa Revolutionary People's Party olwaleero bawummuddemu.